se kubinji ebitangasa kane kwate Yesu enange mpya kizudde nti yegwe atabulawo mubulumi obungi mubeerawo mukama nojanja bw'omutima gwange n'omuzememe yange kitange gwe nange mpya
neekutte ku bingi ebitangaza
banekwate Yesu
banekwate Yesu
enange mpya kizudde leero
Come on.